la maluba chila bushitu ati ekukulanga ichitemweko iyo nakalia nshiri mwaume ulia baby uwa kukutwala auti mukulia ati ekukulanga malafu iyo nakalia ichitemweko chandine baby tachishitwa nolupia nakalia amaluba nefiuma fila kwa chikashala sungo mukoshe ubulungu tabuafya akali muminwe eko besera nanguwenga tuseka ichikalamba ni nsansa
Sarah
ula pelimo ine shikweva
Sarah
ula pelimo ine shikulanga
Sarah
nimona timisula baby
nale kutemua
Chitemu iko chandige chabelela Na papata wimfumia mwechimwela Wilarela Wibi kamano kuliba motoka Nangu tatu kwete wimbutuka Ukuchangila te kufika Teka nyafe tukakwata Kabirino kushuka walishuka Wali kwa tomulu mnyo ushikubepa Inchito ya ndini wembo Nangu wafuma poni wempembela Sungo mukoshi ubulungu tawafya Akali muminwe eko beseva Nangu wenga tuseka
Chachishinka, tachika tuwa muminwe, tachimonwa na menso.